Tikupatsirani tisanthule Bible. Lero nkhani yathu ndi yayikulu kwambiri chifukwa ikukhuzana ndi nyimbo za moyo komanso kuwunika. Kuphatikizapo chiyamiko kwa Yehova. Tikhale ndithu masalimo angapo mu programu yathu lero kusanthulapo apo ndi apo chifukwa masalimo onsewa muli nkhani zofanana kwambiri. Amenewa ndiye masalimo 91 mpaka 99. Kote uti lero ai pakhangati pali apo ndi trifwa nkhani ndi modzi masalimo onsewa. Mbale Osman Chiramanda ndi mena titogolere monga zimakhalira mprogramu inaija.
Moni wakumwamba kwa ino kondedwa anzanga pa ulendo. Tieni lero tilola mbuye kuti atitogolere ndi mawao. Apa masalimo 92 verse 8 amena akuti. Zindikilani wopulukira inu mwa anthu. Ndipo wopusa inu. Mudzachita mwazeruliti. Tsono mprogramu yata tinali kukambirana kuchokera pa masalimo 89 kuyamba verse 1 ndi kulekeza 90 verse 18. Mene timakambirana za nyimbo ya pangano la David. Ndipo lero pamene tisanthula masalimo 91 kuyamba verse loyambali ndi kulekeza chapter 99 verse 1. Tiona nkhani ya nyimbo ya chikondwelero ndi mchiyero. Tien tsono tiyambe chapter 91, ndimawa kuti salimu 90 linali kuonetsa imfa, pamene salimu 91 likuonetsa moyo. Kunena kuti ndi salimu lomwe likufotokoza za Mesiya, amene ndi mbuye wathu Yesu Kristu. Komanso ndi salimu lomwe limaonetsa kuti tili ndi chitetezo mwa Mulungu wathu. Verse 1. Iye amene akhala pasi pa ngaka ya wamwamba mwamba, adzagonera munthuzi wa mphamvu yonse. Ndidzati kwa Yehova, pothawira popanga ndi linga langa, Mulungu wanga amene ndi mkhulupirira. Mzanga, ndifuna mumvetsetse mawu okoma amene akuti, ndidzati kwa Yehova, pothawira popanga ndi linga langa. Tsono taonani kuti munthu amene akutchulidwa mu vesi ili, ndiye mwa uja amene akuchedwa wodwala mu Salimo chapter 1. Yemwe akudziwika kuti ndiye Yesu Kristu amene alibe banga, aliwoyela komanso opanda chimona lililonse. Iye nthawi zonse amakhala mungaka ya Yehova wa mwamba mwambayo. 3. Pakuti adzakuonjola ku msampha wa msodzi, ku mlili wosakasa. Adza kufungatira ndi nthenga zake, ndipo udzathawira kunsi kwa mapiko ake. Choona ndi chake, ndicho chikuopa chotchinjiriza. Sudzaopa choopsa cha usiku, kapena muvi wopita usana, kapena mlili woyenda mu mdima, kapena chiwonongeko chakuthera usana. Pambali pako padzagwa chikwi. Ndi zikwi kumi padzanja la manja lako sikidza kuyandikiza iwe, koma udzapenya ndi maso ako nudzaona kubwezera chilango chawo ipa. Nkhani ikunenedwa pano ndi a Mesiya amene akufotokozera kuti mwa iye mulibe chimo, komanso mulibe zotsetera za chimo monga matenda kapena imfa. Kunena kuti izi zinalibe mphamvu pa iye. Mmagawo onse a moyo wake, iye analibe chola kwa china chilichonse, chifukwa anali wokhulupirira Mulungu Atate wake. Kutanthauza kuti anaenda moyo womvera kwathunthu, kotero kuti Satana woyipayo sakanatha kumugonjetsa mwa njira ina iliyonse. Iye anatetezedwa mmapiko a Atate wake. 11. Pakuti adzalamulira angelo wake za iwe, akusunge njira zako zonse, adza kunyamula pa manja wawo, unga gunde pazi lako pa mwala. Iyi ndi ndimeyo mwa Satana anagwiritsa ntchito poyesa Yesu. Iye amaidziwa ndithu kuti ndime iyi ikukambaza Yesu. Kutanthauza kuti Satana amatengerapo mwawi wakuti wokhulupirira ambili sadziwa ma Mulungu masiku. Taonani pomuyesa Yesu Satana nati, pakuti kwalembedwa kuti adzalamulira angelo lake za iwe kuti adza kuchinjiliza. mau awa ndi omwe akupezeka pa Luka 4 verse 10, amene Satana anawagwiritsa ntchito momukomera iye chifukwa anawapotoza mau amenewa. Taonani anasiya kwa mau akuti njira zako zonse. Kunena kuti Satana amapotoza pang'ono mau a Mulungu, ndiye kwa osadziwa mauwo amakhulupirira kuti mauwo ndi owona. Ndiye tikunenetsa kuti wokhulupirira ayenera kukhala ndi mtima wosanthula mawu a Mulungu nthawi zonse, monga muja Khristu a ku Bereya anali kuchitira. 92. Ili ndi salimo lomwe limatsagana ndi salimo lokamba za umesiya wa Yesu. Taonani salimo likukamba za chiyamiko ndi chipembedzo, kunena kuti izi ndi zomwe zimachitika pa Sabata. Tsono ngakhale chipembedzo chikutchulidwachi chimachitika pa Sabata. Tsono ngakhale chipembedzo chikutchulidwachi chimachitika mkachisi wa padziko lapansi, koma chinali kuonetsa chipembedzo cha muyaya chomwe chidzakhazikitsidwe mu mzinda wa Yerusalemu. Uku kudzakhala kupembedza kwa owomboledwa wonse ndi oyera mtima wonse. Wokondedwa anzanga pa ulendo, lero kupembedza kwathu sikuli koona, pakuti timatama zomwe timapereka ndi zomwe timachita mkachisi. Koma mawu ya Ambuye Yesu pa Yohane 4 verse 21-23 amanena kuti Yesu anena naye, tavela ine mkaziwe kuti ikudza nthawi imene simudzalambira Atate kapena mphiri ili kapena mu Yerusalemu, koma ikudza nthawi ndipo tsopano ilipo imene olambira woona adzambira Atate mu mzimu ndi mchoonadi, pakuti Atate afuna woterewa akhale wolambira wake. Verse 1. Mkokoma kuyamika Yehova ndi kuyimbira nyimbo dzina lanu wa mwamba mwamba inu, kuonetsera chifundo chanu mmamawa ndi chikhulupiriro chanu cha usiku uliwonse. Ndimeyi kufotokoza za kuchita chinthu chabwino. Ndiye akunena kuti chinthu chimene inu ndi ine tingamuchitira Mulungu ndiko kumuyamika ndi kumuyimbira nyimbo ya matamando pokweza dzina lake basi. Izi zikhoza kuchitika nthawi ina iliyonse, monga mama chifukwa cha kukhulupirika kwake, madzulo pakumuthokoza pakukoma mtima kwake, ndipo tikhoza kumuyimbiranso madzulo pogona ndiko kufunika komuthokoza chifukwa cha kukhulupirika kwake. Anzanga, iyi ndiyo nkhani yokondetsa kwambiri, pakuti tili ndi Mulungu amene akhoza kupanga china chilichonse kwa okhulupirira wake. 6. Munthu wopulukira sachidziwa ndi munthu wopusa sachizindikira ichi. Tsono nkhani ili pano ikukamba za wanthu wosakhulupirira kuti sadziwa kuti Mulungu amasamalira, amateteza, komanso kuchitira wana wake chinthu china chilichonse chomwe iwo angafune. Komanso anthu oterewa sazivetsa kote kuti ichi ndicho choziso cha mawu a Mulungu okondedwa. Tsono salimweli ndilothandizanso kuti tikuone za mtsogolo pomwe kulambira kudzachitikanso pa Sabata. Verse 8. Koma inu Yehova muli mwamba ku nthawi yonse. Nkhani ili mundima inu ikunena kuti Mulungu ndiye wamkulu amene ali ndi ulamuliro pa anthu onse oyera ndi ochimwa omwe. Kunena kuti Mulungu ali pa mpando wa ulamuliro kotero kuti akuona chinthu china chilichonse ndi chomwe chingachitikire anthu onse wokhala pasi pano. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani ikulinga pakuti adani wose akhoza kukwera pa mwamba ndithu na aganiza kutenga ulamuliro, koma osadziwa kuti Mulungu ali patali mpaka ku nthawi yosatha. Mwanjira ina adani a Mulunguwa akhoza kukwera kapena kudzitama ndithu, koma ikudza nthawi yomwe adzatsitsidwa ndithu mosavuta ndi mosakayika kwanse. Ndiye uthenga pano ndi wakuti inu ndine amene tili wokhulupirira sitiyenera kudzidzimuka ndi kuchita mantha pakuona mphamvu yawo ayi. Tatavani mau ajide mbigiso, amene Yehova pa Isaiah 51, dimege 78, hadani na ukuti. Velani ine, inu amene mudzi wa chirungamo, anthu amene muntima mwawo muli lamulo langa. Musaope chitozo cha anthu, ngakhale kuopsedwa ndi kutukwana kwawo. Pakuti njenjete, idzawadya ngati chofunda, ndi mbozi, zidzawadya ngati ubweya. Koma chirungamo changa chidzakhala kunthawi zonse ndi chipulumutso changa kumibado yonse. Haleluya. Verse 12. Wolungama adzaphuka ngati mgwalangwa, adzakula ngati mkungudza wa ku Lebano. Tsono mtengo wa mgwalangwa ndiye chizindikiro chachigonjetso, ndipo mtengo wa mkungudza uyimira mphamvu ndi kukhazikika. Tsono nkhani iyi kuonetsa chithunzi cha anthu iwo amene akuyenda mchanjano ndi Mulungu. Kutanthauza kuti ngati inu mukhulupirira Mulungu kotheratu, mudzakhala ndi mtima wokhazikika pa moyo wauzimu, komanso mudzavekedwa mphamvu ya kugonjetsa chimo. Tetaonani wolemba Salimueli akuonetsa chithunzi cha mtengo wautali ndi wowongoka, chimene ndi chithunzi chakupambana kwa okhulupirira. Tere Ivani Yeremia 17 verse 8 akunena mawu akuti, adzakhala ngati mtengo wowoka kuli madzi, wotambalitsa mizu yake pa mtsinje, wosaopa pofika nyengo ya dzuwa, koma tsamba lake likhala laliwisi ndipo savutika chaka chachilala, suleka kubala zipatso. Tsono nthawi yomweyo woyipa wonse akuonetsa chithunzi chakugwetsedwa. Okonedwa, mgwalangwa ndiwo mtengo umene umamela ndi kukula pang'ono pang'ono, ndipo umabala chipatso pamene wakhwima. Tele ichi ndicho chithunzi cha Mkhristu wolimba okonedwa. Taonani iye amakula pang'ono pang'ono, ndipo amakhala wokhazikika, ndipo amabala chipatso choyenera Ambuye. Kodi inu wakonedwa, ndinu Mkhristu wobala chipatso? 93. Ili ndi salimo lomwe likupezeka pakati pa masalimo 92-94, ndipo lili ndi uthenga wa chiyamiko popeza mfumu ikulamulira. Kusindika kunena kuti ndi salimo lomwe likuona za chiyamiko chomwe chikudza mtsogolo pamene Ambuye Yesu abwera kudzalamulira pa dziko lapansi. Tentuloweni pa verse 1. Yehova achita ufumu, wadziveka ndi ukulu, wadziveka Yehova, wadzimangirira mphamvu mchiuno. Dziko lomwe lokhala mwa anthu likhazikika, silidzagwedezeka. Tsono pamene tikuona mawu kuti Yehova alamulira, ndiye kuti tikuyamba kukamba za Ambuye wathu Yesu Khristu amene wavala ulemerero. Salimo ili likupereka ulosi wa ulamuliro wa Ambuye wathu Yesu Khristu umene udzachitika pamene adzabweranso kudzalamulira pa dziko lapansi. Izi zikutandauza kuti ulamuliro wonse wowukira udzagonjetsedwa nthawi imene, ndipo wose wotsutsana naye adzachotsedwa maudindo awo. Verse 3. Mitsinje ikweza Yehova, mitsinje ikweza mkokomo wawo, mitsinje ikweza mafunde wawo. Yehova wamwamba mwamba ndiye wamphamvu, wokuposa mkokomo wa madzi ambiri ndi mafunde wolimba mnyanja. Mboni zanu zivomelezeka ndithu, chiyelo chiyenera nyumba yanu Yehova kunthawi ya muyaya. Iyi ndi nyimbo ya mpingo ya uthenga wabwino, mpingo wa ulemerero. Taonani pa chivumbulutso 19 verse 6 pali mawu akuti, ndipo ndinamva ngati mawu akhamula likulu, ngati mkokomo wa madzi ambiri, ngati mawu amabingu olimba. Nizinena haleluya, pakuti achita ufumu Ambuye Mulungu wathu wamphamvu yonse. Terema wa amenewa akupeleka chithunzi chakuti ulamuliro wa chimowata. Mutu wa Satana waphwanyidwa ndipo ndulu yake yagonjetsedwa. Salimo ili likulosela za nthawi yobwera kwa Ambuye wathu Yesu Kristu, pomwe iye mwini adzalamuliro adzalamulire pa dziko lapansi ngati Mesiya. Uwu ndiwo uthenga omwe Paulo pa 1 Korinto 15:24 ananena kuti pomwepo pali chimaliziro, pamene adzapereka ufumu kwa Mulungu ndi Atate, atatha kuthela chiweruzo chonse ndi ulamuliro wonse ndi mphamvu yonse. Tsono uthenga kwa okhulupirira wonse kunena kuti ulamuliro umene ulibe malire ndi wamphamvu yosaletseka, chikhale chinthu cholimbikitsa inu ndi ine kuti sitinakhulupirire pachabe. 94. Masalimu 94 mpaka 100 ndi amene akulumikizana kapena kuti akuonetsa kulumikizana kwa nkhani imodzi, omwe ndi ulosi wa ufumu wa Ambuye wathu Yesu Kristu pa dziko lapansi itatha nthawi ya mazuzo. Tele Salimu 94 ndi pemphero lomwe likuitana Mulungu wa chilungamo motsutsana ndi woyipayo, komanso ndilo kulira kwa olungama pa nthawi ya nsautso ufumu wa Mesiya usanakhazikitsidwe. Verse 1. Mulungu wakubwezera chilango, Yehova Mulungu wakubwezera chilango, muoneke wowala. Tsono mawu akuti muoneke wowala akupereka chithunzi chakuti wanthu ambiri amafuna Ambuye atangobwera lero wokondedwa. Iyi ndi nkhani yosabisa kuti Ambuye adzabwera, koma adzabwera pa nthawi yake yoyikika, ndipo pa nthawiyo adzathana ndi masautso wonse amene tikumana nawo lero lino. Koma pakali pano ndikofunika kuti inu ndi ine tiyende mchikhulupiriro, kunena kuti ife sitiyenera kubwezera choyipa kwa adani wathu ayi, popeza kubwezera ndi kwa Yehova. Tsono chinthu chimene tiyenera kudziwa ndi chakuti pamene Ambuye abweranso mu ulemerero wake, adzakonza china chilichonse chomwe sichikuyenda bwino. Ndiye chofunika kuchita pakali pano ndiye kutula nkhawa zathu zonse pa Iyeyo. Verse 8. Zindikirani wopulukira inu mwa anthu, ndipo woposa inu mudzachita mwanzeru liti? Kodi iye wakupanga kutu ngosava? Kodi iye wakuumba diso ngosapenya? Pano akutsutsana ndi munthu amene ndi wopusa, amene amaganiza kuti Mulungu amachita monga momwe munthu ali. Tikunena kuti Mulungu ndi mzimu, ndiye ngakhale ziti chomwechi iye amaona, amava ndipo amadziwa chine chilichonse chomwe ife timachita, kotero kuti sitingamubisire kanthu ayi. Kutanthauza kuti iye amasunga chinthu chine chilichonse chimene inu ndi ine tichita. Ndiye tiyenera kudziwa kuti uchimo uli ndi mawu awiri pamene uyenera kukhala wokondedwa, kunena kuti uchimo uyenera kupachikidwa pa mtanda pa Yesu Kristu, kapena uyenera kupachikidwa pa inu nokha wokondedwa. Ndiye nkhani kunena kuti ngati uchimo uli pa Yesu, ndiye chilango chinaperekedwa kale, koma ngati uli pa inu, ndiye kuti muyenera kuyembekeza chilango ndithu. Tsono munthu amene ali mwa Yesu Kristu lero lino ndiye amene akhala ndi chiyembekezo cha moyo wachisangalalo. Pano ndikunenetsa kuti pali zinthu ziwiri: kupereka moyo wanu kwa Yesu Kristu kapena kusankha kulamulira moyo wanu nokha. Koma ngati simunapereke moyo wanu kwa Kristuyo, dziwani kuti moyowo udzaweruzidwa ndithu. 18. Pamene ndinati literereke phazi langa, chifundo chanu Mulungu chinandichirikiza. pano pali nkhani yakuti Mulungu ndiye mthandize wa anthu ake. Teta mvani wolemba sali moyo akunena kuti iye akanagwa koma Mulungu ndiye amene anamuthandiza. Kodi ino mumazindikira amene anakupambanitsani nyengo ija munali pafupi kugwa? Wodala ndiwo anthu amene akhazikitse chikhulupiriro chawo pa Khristu. 23. Ndipo nawo abwezera zopanda pake zawo, nadzawawononga nchoyipa chawo, Yehova Mulungu wathu adzawawononga. Salimo ili likumaliza ndi chikhulupiriro chakuti Mulungu amava ndipo adzaweluza oyipawo. Tsono nkhani kuti palibe chinthu chovetsa chisoni okondedwa ngati Mulungu atapeza uchimo uli pa inu, chifukwa mudzayankha nokha mlandu wake. Tsono tiyeni tilowe mu chapter 95 yomwe ndi nyimbo ya chiyamiko, verse 1. Tiyimbire Yehova mokondwera, tifule kwa thanthwe la chipulumutso chathu, tidze nacho chiyamiko pamaso pake, timfulile iye mokondwera ndi masalimo. Pakuti Yehova ndiye Mulungu wamkulu, ndi mfumu yayikulu yoposa milungu yose. Pano pali nkhani yakutakasa okhulupirira kuti ayenera kugwira ntchito yolambira Mulungu. Koma ntchito imeneyi iyenera kugwiridwa ndi chikondi chonse, makamaka pamene tiona ukulu wake wa Mulunguyo umene ukuonekera moyo wathu. Teleta mvani pa Kolose 1 verse 16, pali mawu akuti, pakuti mwa iye zinalengedwa zonse za mwamba ndi za pa dziko, zooneka ndi zosaoneka, kapena mipando yachifumu, kapena mafumu, kapena maukulu, kapena maulamuliro, zinthu zonse zinalengedwa mwa iye ndi kwa iye. Verse 4, malo ozama a dziko lapansi ali mdzanja lake, chuma cha mapiri chomwe ndi chake, nyanja ndi yake anailenga, ndipo manja wake anaumba dziko louma. Tiyeni timpembedze, tiwerame, tigwade pamaso pa Yehova amene anatilenga. Salimo lino likutsiriza ndi kumema kupereka ulemu kudzina la Mulungu. Nkhani kuti ngati munthu amapereka ulemu kwa munthu mzake, kulikuwa ofunika kwotani kupereka ulemu kwa Mulungu? 96. Ili ndi salimo lina la chiyamiko lomwe likuonetsa Ambuye Mulungu wathu kuti ndiye Yesu Khristu amene akudza kudzalamulira dziko lonse lapansi. Verse 1. Mwimbireni Yehova nyimbo yatsopano, mwimbireni Yehova inu dziko lonse lapansi. Ndimeyi ikumema okhulupira wonse kuti ayenera kuti ayimbe mokondwera nyimbo yatsopano, kunena kuti anthu amitundu yonse anakhala ndi nthawi yolambira Yehova Mulungu wawo pamene anawachitira pa zimene anali kuwachitira, kutanthauza kuti Yehova ndiye Mulungu wamkulukulu amene ayenerali mitundu yonse ya pa dziko kumulambira. Verse 7. Mpatseni Yehova inu mafuko ya mitundu ya wanthu, mpatseni Yehova ulemelero ndi mphamvu. Nkhani iyi ikuonetsa Khristu ali mchovala cha ulemelero, ndipo ali ndi mphamvu zonse mdzanja lake. Ndiye pali chilimbikitso chopereka ulemu woyenera iyeyo. Salimo 97, verse 1. Yehova achita ufumu, dziko lapansi likondwera. 8. Onse akutumikira fano losema, akudzitamandira nawo mafano, achite manyazi. Mgwadileni iye milungu yonse inu. Mundime inu mulinkani yakuti anthu onse amene ndiwo ana akazi a mzioni ayenera kukondwera ndi kulandira ufumu wa Mesiya. Kodi inu ndinu mmodzi mwa anthu oyenera kulandira ufumu wa Mesiya? 98. Ndipo Salimo 98 ndiyo nyimbo yatsopano yachiyamiko. Teleta mvani verse 1. Mwimbireni Yehova nyimbo yatsopano, popeza anachita zodabwitsa, dzanja lake lamanja mkono wake woyela zinanchitira chipulumutso. Uwu ndi uthenga wolimbikitsa kuyamika Yehova, kunena kuti ngati mzimu wa Yehova unalonga mtima watsopano mwa inu, ndiye kuti adzayika nyimbo yatsopano mkamwa mwanu. Haleluya. 99:1. Yehova ndiye mfumu, mitundo ya anthu injenjemele, iye akhala pakati pa akerubi, dziko lapansi ligwedezeke. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pamene tikutsiriza, ndifuna kutsindika kunena kuti maziko onse achipembedzo ndiwo kuti Mulungu ndiye amene amalamulira mzonse. Kunena kuti iye sitiyenera kukhulupirira kokha kuti ndi Mulungu wa moyo, koma kuti ndiye amene akulamulira. Tere ichi ndicho chipambano cha mpingo wa Khristu. Lero tilekeza pano, koma timasanthu amasalimu 91 kuyamba verse 1, ndikulekeza chapter 99:1, mmene timaona nkhani ya nyimbo ya chikondwelero ndi mchiyero. Ambuye akudalitseni yenu. Amen.
Zokondwetsa kwambiri kumva mawu Mulungu kusanthulidwa makamaka masalimo ngati awa, masalimo onsewa mwe taunika lero kuyambira 91 kufikira 99, tamva zambiri za nyimbo za moyo komanso kuunika chiyamiko kwa Yehova pa zinthu zosiyana-siyana. Izi ndi zamtengo wapatali zomwe timaphunzira mu programu mwayi ndithu wapaderadera woti tithe kusanthula buku lopatulika. Sindidziwa ngati omvera munali kutsatira bwinobwino kusanthula kwa mawu lero kuunika masalimo onsewa. Ndipo izi ndizomwe zimatifika mprogramu iyi, koma mtafuna kutidziwitsa momwe mumadalisikira ndipo programu iyi, teroni ndithu potiyembera kalata kuti santhule Bible Box 52 Lilongwe, kapena kutumiza SMS 083-500-222, 083-500-222. Ikakhala email, lemberani ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Nzokoma nzambiri ndipo izi tiyamika chifukwa cha mwayi umenewo. Ambuye akhale nanu.